Asawere go'o lewru juillet hitane 2023 sekraɓe en keɗiɓe to moɗom heɗade hejuji amen ɗine lindi e mangal muɗum fu min calmini om sanne kekura wagara moɗom Allah hollu en mawri kase min jontiɗe kewɗe nde wondi ɗo hannde ɗo e Oumar waygal Oumar hono ñallir
ɓeɗe selli basu foɗa sise
waygal ho jogana sakraɓe hannde sembe kabaruji
aywa holno mbirɗano e keɓolto sukaɓeɓe kala ɗoɓe gooni le mali fe mangal muɗum e mbiyen julde layye nde waɗi le alkamisar ƴaɓɓinon nde kamɓe sukaɓeɓe homo fourdu yambini no wawiri kono ayri bangal yambere nde noddiri biennal culturel artistique ko ni wadde nokku noddirteɗo motti wattu joni guɓe ɗe fano gondi e landinade garantiminireɗo birki sembe calli
waygolo alslama en le leydi amen ndi yambini julde iidine alalbare noga e jitti lewru juin hitande 2023
a wofoy fe sise sukaɓe jokkolɓe du gaɗi do hen immadaraji woɓɓe antona tan jammaji jaltata gaɗa e ko jiiɗi woɓɓe anton du kolli tiwide hitande hikka nde ɗum yaafa e juuɗe muɗum fe saabi de sa ƴeewi kalisi jaati woni ko wala e nokko fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Buuli e sitan sidiɓe
e judde layya yo wattuma sukaɓe jokkolɓe kawritata duppida tew sukaɓe jokkolɓe hewɓe ɗo bamako ɗo kolli tiwide julde nde weeli jalti gaɗi jangereji
men me sukaɓe jogolɓe miɗe wawi haalde julle hikkare ne waɗirama no wodiri torra fu men maten tiɗalaji ana wodi le leydi ɗo yo gonga caggal muɗum daaba e duttiɗi sanne
sukaɓe jogolɓe guelle kewɗe kañen du juuliri le hakkillo joɗigo kajolo horejo conseil communal jeunes Issa Kone holtiwide sukaɓe jogolɓe o nokku jambini fayi e tawede tiɗallaji ana godi le wattu joni o
sukaɓe weltiguin sanne lene julle misali sa ƴeewle guendini ay matan sukaɓe ana yiilo tatteji fou gaɗɗo e tawede fou tiɗalaji ana wodi e yogaɓe o tiɗala du jaɓɓoton
sini wona le nokku jogaje ɗo sikkitaɓe ɗo haɓantoɓe dina gaɗi bonandaji julde layya nde waɗiri no yiɗira sukaɓe jokkolɓe koltiwide beltake e nde julde
jokkolɓe hewɓe wonno gaɗoɓe golle jaagu baali le galluje mawɗe ɗe waygol fewde julde la iidine
awo fo e feewi ɗum woni gallure bamako nde kañe fa yettole kedde leydi ndi sa yeehi le gudroji mawɗi fou amma tan ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe ana gondi surtout toon dabaji muɗen ɗum yettai fo woɓɓe kay kollitiɗe hitande hikka nde yettaki hono jiɗirno keɗɗen ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe ko jifi dow hen
ko wawmi haalde mi heɓemi sotti baali amen ɗene mo muyirno meɗe du o Allah holli en ma wuuri baali ɗime soɗɗi tiiɗi sanne min gaddiri bamako ɗo watti fo so kilien wari ɓe wiyan coggu ana tiiɗi sanne soni jamare wala kalsi wala fo no min waɗirta coggu menen a yii baali ana ɓuti tatteji fo coggu wala
dillugol fedde munisement iwdede leydi amen ndi ka jaɓanama jonka kanankoɓe laamu hakkudeje o kañum en nardino fedde conseil de sécurité nde narda yimɓe mumen ɓe yoppa leydi amen ndi ɗo e timmoɗe hitande 2023 gonnoɓe le leydi amen ndi ila hitande 2013
noon jaati wori Ali Cissé wattu joni le saha leydi ndi yimɓele wonɓe toon ɓe hakkillaji muɗum ana pecci sanne yalla ɓe joppan nokku ona ɓe joppata sen ɓami misal yimɓele wonɓe to gawoto keɗɗen koɓe cifi do hen
guiddine fedde munisement moƴƴina ne yeehe le leydi fe wotiri to dien e deƴre mata min andi sone fedde witti kute ɗi sattan fa wala seeɗan sa ƴeewi hannden le laamoɗo leydi ndin hono wuddu leydi fattade sa hen leydi ndin ministement ko dardi e kabaru keɓan toon ministement natti hen saabe yimɓe ko heewi heeɓi golle
gotel muɗum ndu woni ko taykale wuddu leydi amen ndi waygal korole région Badiangara so yoga e mabɓe kañum en ka ana yiiɗi fedde ministement nde yoppa nokku o woɓɓe ka holiti wiide eɓe jiɗɗiɓe keddo ɗo faɓe paabo jamande
aamariantade
minen e koye amen kinnoto jogola leydi men ndi ɗum santi min joppandi juuɗe hoɓɓe ɓeɗo kay nafakaji mum en tan jokki gondol toɓe wiide ministement nafata minen kay min taƴiri wiide ɗeɓe nafa sabi sata foof totta jamare nde jamma jareteɗam sono ministement hooti en kewtan deƴƴere saabu ɓeɗo kay karat ɗo ɓe gooni yo caɗele
ɗum naɓata en yewtere amen mini magga duuɓi sappo caggal ko biennal artistique et culturel o waɗa e leydi amen ndi waygol o wara fo fuɗɗita
a wofo fe Ali Cissé ndeɗo yambere fuɗɗam ɓande jeegom lewru juillet yettoyade fa sappo e jeegom lewru juillet nokku noddirteɗo motti suudu baaba yimɓele hewɓe kañi anniyi tawede toon le on ɗo wattu fuude sukaɓe jokkolɓe ana gondi e landinade yalla hono ndeɗo yambere hani waɗirde le oɗo nokku le kedde région ngaji ɗiɗo jamade ana wondi e wadde toon daɗɗirgol ngol fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sekou tan sidi ɓe
le laamu kulukoro e ley kuyam woni ko biennal nde wondi landinade e wi Fatoumata Kounaté goto e gonɓe le ensemble instrumental kala ko dawra yalla région o no heeɓa guenari mawdi e kawrital ngal
meɗe lalni sanne wadde ne yemmere ko noddirte biennal guiddime wari meɗe wondi e golleji muɗum sono wala Allah fey goto wawa hadde ne yemmere waɗede
noona ko noon to motti toon bismode kawrital ngal e wi Climat Dakou goto yimɓe fedde landinoɓe ɓe jokkolɓeɓe ndettinama e golleji ɗi yalla iɗi peewa
déjà on est en train de s'organiser
dabiri mum ɓe fiyama timmi hono min jaɓɓeto jamare on kono jamaare famintirte yalla nayi yembere ana heɓa laawol meɗe wondi e fiɗe dabireji mi famintan yoga fuu yalla watta koyɗe muɗum e nayi yembere ko nayri bangal kaɓaru deƴere ɗuɗu dabiri mo fuufiyama
mijitan wiide région Mouti o saabi ngal ɗo kawtal ngal bisiman guɓe sappo e jeenayi yimɓe e wi kamɓe lanndunoɓe ɓe ngal ɗo kawtal leydi ndi nafan sanne kabaru finatawa e kayiɗum keɓal nokku o
waygalo mi keddoto fa hamle immadaraji julde mawde nde timmoɗe yontere min goni hoɗi fuu won ton ko weli
aywa sise jara nokku noddirteɗo gawo holitawiyede fa nde ɓe gonde yembindi toon julde leyya nde ɓe mbihi kikiɗe hannde kanko noddirteɗo Ablaye Diallo ɓurɗo entrede MC Flo o orono tawede le nokku noddirteɗo stade Kase Keita wakkati noga yemde nokku noddirteɗo bankasi duɓe kollitiɗi fedde nde noddirte siance gangue nde waran tawede nokku mabɓe noddirte maison des jeunes ley ngallure nde se jaari fa nokku noddirteɗo yamfoyila toon dum ɓe mbihi konko rappana anni waɗede hakkude sukaɓe won ɓe toon ɓe hono suka jokkole rappeur ardiɗo fof kañum warta hokke toon moto Jakarta
ɗum naɓata en bilki samɓe caldi kanno U23 e leydi Mali ndi wara fa waɗa biɗe muɗum ballon tatoɓa kikiɗe hannde
wakkati noga yamde so lanɗo jaaɓi Ali Sisi caggal koɓe kawno Gabon so Égypte hawiɓe ko hannden leydi Mali nden hani fewtude e leydi Niger ndi wajibi sinaɓe kawa e Niger soɓe keeɓa ƴaɓɓade yaade ko noddirte demi final ko miccitiɗe wiide Mali won leydi tata ɓerdi ana caggal Niger wattu joni o kañane caggal Égypte ɗum e tawede fof kamɓe anndanɓe kabaru ko nayri banggal piiɗe ballon ɓe mbihi leydi Mali nden wawi heɓude ngaalu fa ƴaɓɓo yaade yesso keɗɗe mo kanko noddirte Salif Jakki teyo journaliste andanɗo kabaru ballon sanne komo sifiido hen
pour voir les famali heɓa yottade demi final wajibi noon kana hawa Niger mbiɗe miila eɗum wawi latade saabi kabaruji ɗi kemmi nande guɓal ngal fuu ana rendi hakkille mabɓe ana walti ɓe fuu eɓe dokkidiri juuɗe mbiɗe miila ɓe gaɗa e bowɗe mabɓe fuu yalla ɓe keeɓa o kaw gonga ɗum piiɗa hakkude leyɗi ɗiɗi Afrique Mali du gikki mum ɓuuri fanɗude hen ka joueur Mali ɓe na ɓe gaɗa piiɗe moƴƴude yalla eɓe keeɓa hawde Niger yalla eɓe keeɓa yottade demi final e nde yewtere
pétition
waygal ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde
sise ɗo garten haddude kikiɗe hannde kabaruji ɗi e mbiyan sukaɓe jokolɓe kala ɓe mbawi tawede le Mali fo e maggal muɗum e jootiɓe sanne lanniki jamma ɓe mbiyan fadi ɓe jaafi eno konno ɓe andirno yewtere meɗe noddirten tous o grainde e garoyade fa nokku noddirte Niger mi warami tawde e mabɓe solanɗo jaaɓi